mina like chapa,
vile like chapa.
Mina sipeleka bang,
niko serious,
mina sipeleka bang. Mina like chapa, vile wewe like chapa.
Backstage, chapa, 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 chapa. Dubis ni mchizi, mini msani toka sivo. Sisikiki, sishikiki, stishiki na vitisho. Naenda job na jeans, juu nimevalia t-shirt.
DJ Miles, Kenya.
MCs wanajidu, kumbe wana ata do. Dos mefanya ti watu mapembe ziklo. Wanapenda kuchigamba na kumbia wanata flow. Traffic haija bamba mzee ya basi mwono naenda slow. Nairobi ukisleki basi jota kutado. Takutwa na mtudisa ukitoka kanibo. Chuma kwenye kichwa mzee ya chiki atiju.
Mina sipeleka bang, kukisipeleka bang. Mina like chopper, mina like chopper. Mina like chopper, mina like chopper. Mina like chopper, mina like chopper. Mina sipeleka bang.
Fuko ni mesota mzee ya Johnny Konaso. Lakini haina no my hope mzee ya huko po. Waketi ikwa player juka puka imenibo. Shazi tuende kazi wacha Johnny wapeleke slow. Wacha ni wa show jinsi ya kumake dough. Stage nikifika nipe mbili za bodo. Oh, 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 cheki mafrodo. Cheki hizo majojo mzee ya utasema oh. Bora tu nifike mzee ya nipige show.
Mina sipeleka bo.
Down, it's your boy, it's the flow, and I'm back around town. Chip, skiza, si jui, can you introduce true flow? Yenyewe bala, I don't see the use. Chip, chaguo latini, chaguo la nini, chaguo ni usani, do your beats the shaz. Chip, na msione kama lika na cheza, pete yenyewe na ngampaka inafukuza kisa. Niko katika pilka pilka ya kupewa pills na tisa, kisha ni bebe, Jane na Trisha.
I love.
See he flow in a tisha, watcha ni pose. Paparazzi wapiga picha. Top 5 dead or alive, sita wa feature. Top 5 dead or alive, sini lazima. Kila verse, kila flow, inaundwa na bidi. Ama MC wataweza ni waki.
Mina tafuta, yeah. Kademi, yeah. Kaflani, yeah. Kakamu, yeah. Kaketi, yeah. Kapewe ni
yeah. Na mitafute, yeah. Kijana, yeah. Na pesa, yeah. Na nyumba, yeah. Na gari, yeah. Na ya pia
Minataka ni kamate, izi mikate, wakonge matope. Ni wachape, wote wajikate. Wakicha kunitafuta, wasi nipate. Wani hate, hama ni wakatakate. Chitele karate, wote memate kwenye shate. Siwe gate, guo zichafuke. Sirarike, yani usumbuke. Ukumbuke, kesa wakidedi itabidi nifufuke.
DJ Miles Kenya from Miles Entertainment.
Iko down, 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 i Lazima ina kick, pick a game, get a acha heta kiteta. Game wangu juu, wako down juu. Wangu nwa kijana ye town, so renowned. Wewe so unknown, yani uko down. Wapi demi yako, hauna nyako, kamtoto kako. Habwali ni show, lose it bro, and you'll wish you never had it. Blood group G, genge addict, Mike Big G. Usiku mchana, nazi chana, mnaitana.
Hemi yangu iko juu, iko juu, iko juu, iko juu, iko juu sana. Na kemi yako iko down, iko down, iko down, iko sana. Hemi yangu iko juu, iko juu, iko juu, iko juu, iko juu sana.
Niko juu sana na we uko chini. Niko juu ya flight uko chini kwenye side. Ana ni like doom like all of us pia na psyche. Ana ni the suckers ni jamu ita play ya kera. Chokaribu na mimi kusho vile miuishi. Unabonga mogu lakini pia miunitishi. Una hit sana na una single. Angalao ka jingle toka nje uka mingle. Naenda chini sana mimi kuna panda. Ukibonga nitakuvunja kibusu panda. We una mandugu na mimi nina majaja. We ujanga runners na mimi mengara jaja. Nipishe nipite ama nipite na wewe. Usije na manzi ya konda pita na yeye. So mimi kochu sana na nye mko chini. Nipite G-A-B-U aka Kuganya.
Iko tu, iko tu, iko tu, iko tu, iko tu, iko tu sana.
DJ Miles Kenya.
Wengi wananipenda awa chache watajuu. Ukitaka kunipata wangalia tuju.
Everybody stand up
tuju. Asante no nini si unajua tuko juu. Mini kaje limo mbio zangu ziko juu. Kwenye each waki flow iko juu.
Miles Entertainment
King of Flow. Sikiza Joe Boya Shark Bro. Ngoma zina flow. Zako zina bow. Mina saka do. Pika mdomo. Ngoma zangu zikia kwa wana ruka flow. Ngoma zako zikia kwa wana epa flow. Boni mesahau. Unagama show. Lakini weni bro ha. But me ndio mso.
So I sit back, my motina sin a pair. So see if he rang number three. Uta dua, uta dua, uta dua, uta dua. And it's a right, what a water, 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 it's a dua. And it's a right, what a water, it's a right, what a water, it's a right, what a water. Expire last week, Mr. Officer, please. Ni ite DNG ni samehe. Kijana unatesa, are you playing with me? You think this is a joke? I will take it straight to the cell. Once I hit it, 5 seat on me finyano Katani Hotel. Mr. Officer, this is all I have left. Remember next time it is a criminal offense. Nilidhani likuwa soul, lakini likuwa ngiri. Na kutoka home, nilibeba ngiri mbili. Sina gata, so I can't drag my motina sina pe. So see if you rank number three. Uta dua, uta dua, uta dua, uta dua.
can't wait just to get to you. Take the vibe I'm giving you and run with it and say it's true. Come again and say that you do. Baby girl, next to me you make me shine. Say it clear, no waste my time. Speaking from me heart and mind. Girl, you stuck up in my mind. Are you truly mine? Give me the sign. I need to know, I need to know. Girl, you truly take me high. Not the marijuana high. This type of the loving is the kind me need up in my life. Girl, you truly bring me light. I got my angel now.
DJ Miles.
Me lucky Phoebe next to you. Wallipa things devote to you. 9 to 5 I'm missing out. Me can't wait just to get to you. Take the vibe I'm giving you and run with it and say it's true. Come again and say that you do. Talk to me, me see it in your eyes. Love like no kind. Pretty girl, she make me feel fly. Give me love, the love she give me so fine. Say that you're mine, girl, your loving is alright. Don't need you in my head, I need you in my bed. Tell me that you're feeling, you're feeling the same way. Believe me when I say I found my angel now.
DJ Miles Kenya from Miles Entertainment.
Miles, Kenya.
And it's a feeling in my heart, feeling in my heart. surrender. Ooh, I wish I could be your saliva, so that I could taste your lips whenever. I envy your hipster, vile inakushika kwa ma. Kwa kweli manzi umebarikiwa, ndio maana tunaimba hallelujah. I wish I could be your shoe, I would have such a beautiful view. And if I was the slit on your dress, my goal in life would be to aim for the highest. If only I could be your body lotion, I would walk with undivided devotion. Kila siku nakufikiria,
DJ Miles.
Nasinzia, nasinzia nikikuwaza, nasinzia nikikuwaza. Miaka rudi miaka nenda, nasinzia nikikuwaza, nasinzia nikikuwaza, nasinzia nikikuwaza. Kila siku ya kalenda, nasinzia nikikuwaza. Chochote utafanya nitafuata, nitachora nane ukichora saba. And I promise I will never be a player, you're my red card, no longer middle fielder. Be my wife and I'll be your bogey bender, and let no man try to lay asunder. Na wakijaribu kutulay asunder, Mungu moja nitawapiga ngeta. Na kama ungekuwa ngoma, ningependa kukuwa amplifier. I will amplify and equalizer, paka ata matuta sitachuna. Nasinzia nikikuwaza, nasinzia nikikuwaza, miaka rudi miaka nenda. Nasinzia nikikuwaza, nasinzia nikikuwaza, nasinzia nikikuwaza. Kila siku ya kalenda, nasinzia nikikuwaza. From the deepest part of my heart,
the deepest part of my heart.
This comes from the empty hole in my soul,
the empty hole in my soul.
This comes from the highest point of my spirit. If you know what I'm saying, then you will feel it.
DJ Miles, Kenya.
This comes from the deepest part of my heart,
the deepest part of my heart.
This comes from the empty hole,
the empty hole in my soul.
This comes from the highest point of my spirit. If you know what I'm saying, then you will feel it. Feel
we'll be right back.
Miles Kenya from Miles Entertainment.
Matukuma kwa move, move, o modero si una boke, loro vero ika choke, choke, choke are we.
Miles Entertainment.
Everybody stand up.
Kusini mwa Afrika, huko pia maisha aliyofuma alikuwa maarufu sana. Akajiona yeye ndio wina furu kujichanganya na wasichana club zote za huko kujulikana. Wewe Makuga, wewe wewe Makuga, ha hii dunia.
DJ Miles Kenya from Miles Entertainment.
Oh my god,
mama wakichonga,
kumbe bado mimi nakupenda. Hata kama wakichonga, ujue bado mpenzi nakupenda. Ninataka kuwa na wewe, kuwa na wewe tu. Ulionifanya kuwa na wewe, kuwa na wewe tu. Ninataka kuwa na wewe, kuwa na wewe tu. Ulionifanya kuwa na wewe.
Miles Kenya from Miles Entertainment.
You love me nicely till I lose my control.
DJ Miles.
I will never, never, never let you down. I will stand by your side till the day that I die. You love me nicely till I lose my control.
Woman, 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 with a woman like you in my life. Give me that feeling, you gotta be my wife. Yes, I appreciate the way that you flex, the way that you sex. No girl, I'm gonna chase. Anytime that you call me, the answer is yes. I feel like a king, want to just be my queen. So together we can swing, and that's why me sing, me sing, me sing. 'Cause you're so beautiful,
yeah, yeah.
Woman, you're so wonderful,
yeah, yeah.
Woman, you're so peaceable,
yeah, yeah.
Woman, come with me, let's get tonight. Woman, you know mannerless,
yeah, yeah.
Woman, you know freakiness,
yeah, yeah.
Woman, you know bootyless,
yeah, yeah.
Woman, come with me, let's get tonight.
Woman,
the nicest in the world, ain't no girl like you. African girl, number one queen, 'cause you're sweet, you're smart, baby, give it to me. If they take you away, I'll die for you. Flowers go through rain, our love through pain. I'm the black of the berry, the sweet of the juice. I say, not the dark of the skin, the deep of the flesh, woman. Oh, na, na, I want
with you now, cause you're so beautiful.
Yeah, yeah.
Woman, you're so wonderful.
Yeah, yeah.
Woman, you're so peaceable.
Yeah, yeah.
Woman, I'm with me. Let's get tonight. Woman, you know mannerless.
Yeah, yeah.
Woman, you know freakiness.
Yeah, yeah.
Woman, you know bootyless.
Yeah, yeah.
Woman, I'm with me. Let's get tonight.
You give me love, she's my magic.
Lazima nimfanye awe my baby kirasmi. Mimi robano chungu sifol na manati. Manake nite insist at least to exchange my number. Hala bat niki hala juma ushani bango ni attract. So acha izo strings to attack. Una physics zina share 50-50. I give myself to you, attract me baby boo.
Napenda unavyonukia urembo wako kweli wavutia. Unani confuse, unani seduce. Nikikuona baby fumu wenda gaga.
The blacker, the better, the sweeter, the juice. Na mtaka kishenzi, siyezi kumlose. Anajua kuni use, medically speaking. At the same time, akopo,
medically speaking.
Doctor, kolo, yes, mia fisimu. Preparent, apandi, magnetic field. Badman, mia figeta, navigeta from the club. Straight to the car, into my room. And hit it like a star.
Kinapenda, unavyonukia. Urembo wako, kweli wavutia. Unani confused, unani seduce.
She is magnetic, that girl has a magnetic force on me. She is magnetic, that girl has a magnetic force on me.
She is magnetic, that girl has a magnetic force on me.
She is magnetic, that girl has a magnetic force on me.
We are taking you to the highest level of music.
Turn it up. Turn it up.
Brace for the hottest mixtape in town.
DJ Miles, everybody stand up. Miles Entertainment.
Hello, hello. Nataka kuongea na Marico.
Tafadhali dada, kwangu hii ni wrong number.
Hello, hello. Nataka kuongea na Marico.
Tafadhali dada, kwangu hii ni wrong number. Nakumbuka po zamani nikiwa mtoto mdogo. Nilikuwa mjinga sana, ni kama sina ubongo. Washikaji kibao niliwapiga deti za simu. Wengine nabwajua, wengine siwafahamu. Lakini siku moja nilipokea ya wazimu. Nikidhani kuwa naongea na mtu timamu. Akapiga simu,
nataka kuongea na Marico.
Jibu akapokea, kwangu hii ni wrong number. Kawaida yangu kuwapiga deti za simu. Nikaanza hata kama dada, kwangu hii ni wrong number. Hiyo sauti yako nyembamba imenibamba. Nigelipenda mimi na wewe tuweze kujuana. Ili tupange siku vile tutaja kutana. Kisha akakubali tukutane Kenya cinema.
Utanikuta hapo nje kani mesimama.
Tafadhali dada, kwangu hii ni wrong number.
Hello, hello. Nataka kuongea na Marico.
Tafadhali dada, kwangu hii ni wrong number.
Hello, hello. Nataka kuongea na Marico.
Tafadhali dada, kwangu hii ni wrong number.
Kenya cinema nilipofika nikamwona mama fulani. Kumtazamo soni alikuwa amevaa miwani. Akaja kuniuliza,
kijana wa mwongoja nani?
Na mimi nikamjibu na mwongoja hani fani. Kimavazi ni kama wewe lakini nadhani ni mwembamba. Alikuwa piga simu na ikawa ni wrong number.
Basi wewe nani?
Jina langu Mr. Filter.
Ni mimi umenipata.
Dani si wewe dada.
Kama wanikataa basi wacha nipige simu. Tuone mimi na wewe nani ndiye wazimu.
Halo halo, nataka kuongea na Filter.
Ni kweli dada, naona si wrong number. Lakini nimepokea simu kadha mara saba. Si eti mimi najaribu kukukana. Waweza ongea kwa binti na simu kumbe ni baba. Deti za simu sa Mr. Filter nina kata.
Halo halo, nataka kuongea na Marico.
Narudi. Hawezi dance, wenda home. Sexy, yeah. Hey Mr. DJ, hit track ni tamu, weka replay.
DJ Miles, Kenya.
Hawezi dance, wenda home.
Miles
sexy, yeah. Hey Mr. DJ, hit track ni tamu, weka replay. Nasikia utamtam, toka kichwa hadi gugu, situpari. Ni kama leo ni siku kuu, ama sitaki kudance ma. Nataka tuende tukasikie utama. Ni saa ngapi, hapa ni wapi? Vile we ni msawa, chali yako yu wapi? Story gani hizo naleta? Ushaanza kuteta na siko kageta. Tushafika, utami nasikika. Sidi zimepasuka, keje nanuka. Na amuka, naweka ngoma za dreadlock. Bedrock, roundi hii ni hard block. Take it easy, si sabuni haikuishi. Dance, nasikia utamu, nasikia utamu, nasikia utamu, utamu.
Show up.
kuachi sana. Mimi leo niko down. Aliyenipenda nishamoa. Je, wataka kumjua? Jina aitwa Cinderella. Rudi home wewe. Rudi nyumbani. Wasalimie Kigoma.
Mami mimi shamba wa mapenzi sindo waka share na miyo. Kila napokuona, ninapokuona moyo unazima na kumbuka tu Kigoma. Na kwa sara mwenyewe sina niona. Ila Cinderella kapoza moyo kuchoma. Mina choka haki ya Mungu. Ingani gangsta baby najua machungu. Ningetaka kuwa nawe, ningetaka kuwa nawe, ningetaka kuishi nawe ila tu. Yeah, hiyo ni true ma. Nishapata mwingine ambaye ananifama.
Ulinitesa sana sababu nikupenda watu wai. Kijijini kuvipi Kigoma. Nimeumia sana.
Baby tu, ni mapenzi tu. Hakuna mwingine maisha ni wewe tu. Vile unachapa sama kila saa. Inabaki nimekaa nipaki nimezubama. Na hii ni kweli ma, misikufiche ma. Hii ni mapenzi kutoka kwa roho ma. Ningependa kueleza jinsi umenifanya. Nikakupenda ndo ninasema. You're my only strength, you're my only weakness. You're the kind of girl I want to be seen with. Niwe wako wa milele tupendane. Paka mwisho tukena tupendane. Cause it's, I wanna spend the rest of my life with. Nataka tuwe na family ya mien. Nataka tuishi na we pamoja. We're all together forever and ever.
Si mimi na wewe, na ni wewe tu wewe we mwenyewe. Hamna mwingine anafanya ni kreki. Hamna mwingine ananiita baby. Hamna mwingine maishani mwangu kwa roho yangu. I promise I'll always be your baby. So let me explain to you loud and clear. Cause I love you baby and that's why I'm here. Nitafanya everything to make sure you're happy. Nikupe moyo wangu, nikupe some good loving. Nikupende venye ulivyo na roho safi. Na nihakikishe pendo letu liko wazi. Cause it's, I wanna spend the rest of my life with. Nataka tuwe na family and men. Nataka tuishi na we pamoja. Grow all together forever and ever. Cause
we are taking you to the highest level of music.
Turn it up, turn it up.
DJ Miles Kenya from Miles Entertainment.
Yeah.
faith in such a money, baby, pussy, mama, so. But I'm pretty, girl, I know, yes, I know you know. Girl, I miss you every day.
Manze sakwa gala kumbo nyabo nyadia mukwano nyabo labanze tombo nyabo nyabo amazimanze sakwa gala kumbo nyabo nyabo ogana buli chenku wa mumuti momulunji songo mukwano kweni nanze choli munji eno mukwano kwango twala sinsonga ngato mukwano kweku wagwe tengo sangika nyabo nze tombo nyabo nyabo amazimanze sakwa gala kumbo nyabo nyadia mukwano nyabo labanze tombo nyabo nyabo amazimanze sakwa gala kumbo nyabo nyabo.
Jacuno Yalandi, Kusiga Kakapan, Yala Kubela now, when Yala Kusula now, Labante Kanyan Kikitanyo Mulamunan, Bella Watiso Sanguse Kumulamuang, and Yala Kutale Wango Fukem Chalawang, Mami Puli Dizapo Samulama Zigadang, Tauli Lizabi Gamba Kwemu Chalawang.
What's up, come on, Willy?
Willy,
what's up?
Fuata.
Everybody stand up!